This shit's crazy.
It's a Y to the F to the T. Wana die mini gangsta, jambazi. Si umbea na kasheshe kwa fantasy. Wana uliza who am I kama Jackie Chan. Kahujui Mr. Y ndilo jina man. Na watibu kama India Amitabh Bachchan. Na kata 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 Abadan Katan. Kutumiwa kama fala mi mjanja man. Wakizani chipukizi mini veteran. Diarrhea kwa mtaa kila place na run. Hini rap game boss your tempo run. So come slowly ni kupe master plan. Mystery zimeiva mindo Peter Pan. Ting, 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 badi malo. Ponya rap, nyeri rap, kamalo. Ting, 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 badi malo. Ponya rap, nyeri rap, kamalo. Ting, 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 badi malo. Ponya rap, nyeri rap, kamalo. Ting, 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 badi malo. Ponya rap, nyeri rap, kamalo. Misari kani vodka, then ina kibao. Lyrically ill, Mr. Y, baba yao. Nyeri finest, that remain kuwa title. Wani hama fala hawa juu mini vital. Wezi ni yelewa man, bila subtitle, bila si mini rain. Penye hadi kizedi. I'm the senior ready. Wengine junior ready. Paka power. Wanajua I'm never ready. Na bado na washika bila staff za mapedi. Ona time fanye blanda. Yo wabonge. Nipate lawama. Stress ni jinyonge. Hawana haja. Kongori kunitaja. Ting, ting, ting badi malo. Kwenye rap nyeri rap kamano. Ting, ting, ting badi malo. Kwenye rap nyeri rap kamano. Ting, ting, ting badi malo. Kwenye rap nyeri rap kamano. Ting, ting, ting badi malo. Kwenye rap yari rap kama miutema mistari mo kushinda saliva. Story yangu deep labda niambie diver. Kaujui I'm the only survivor. Kwenye rap battle na pia kwenye cypher. Leo ni leo siningoja kwenye taifa. Kwenye rap nimerudi bila hodi. Nyeri world ball siko ligi ya maodi. Sio lazima yo unisalimie. Nina get more blessed nikisalimie. Kwenye mic nimechill kama zenga. Ukileto soro na kuzima kama pienga. Ondokea site kama huwezi nijenga. Ting, ting, ting badi malo. Kwenye rap nyeri rap kamano. Ting, ting, ting badi malo. Kwenye rap nyeri rap kamano. Ting, ting, ting badi malo. Kwenye rap nyeri rap kamano. Ting, ting, ting badi malo. Kwenye rap nyeri rap kamano. Yeah. Kama K, kama Carl.
That's big.
The Y. Bado mapambano.
Finest day.